bona isiminobu suke singakokudaka koma ungakazi uhayise. Isiminobu uma sikudakwe kwahle sikudaka uhayise. Uhayise engathi mfana mujima ukungu.
Usepralo. Yabona isiminobu suke singakokudaka koma ungakazi uhayise. Isiminobu uma sikudakwe kwahle sikudaka uhayise. Uhayise engathi mfana mujima ukungu.